music from MalawiChoice.com.
Tandipatse kumpata kondi kale kobwezi lako Tandipatse kumpata kondi kometse dziko lako Ndikale mozo chedwa mumu ndazi zako Kumafe watika kalapa mozi ngati jako Ndikudziwa sukudziwa zomwe ndikufuna Koma iwe ndamene nende ndikufuna I've been thinking about you lately I'm getting money Don't you ever pretend to love me it's too bad Mbewe akufuna dona Yoti ziva nkolono pa mozi yaka magona Tima ukufuna zomwe maso wanga aona Nde usa ndi uze kuti weyo suku ndifuna
Come on, Kululu, come on, the way they get up, come
Mpatso yofunika kugawana ndiye ndimofuni tsitsa iwe ndine didamvana Ndizigula zipatso ngukupatsa ngati mpatso Maso mangamu uzitochotsa zitoto Undisiyanitse ndamuna yenawa wompetsa nkazi kuwawa Kumulengera nkawa kuti undipatse mpata wojambula ntchito zanga ndizanga Sama weta ndi anzanga Hena zikuuza we imba ndi mahule Sama tukazigika Panka zimozi kwa mahai Hine yosi ndiri jonjo Chiko ndi simeshinga kale wendine
Chango kumana kululu Kuma ndi weleke ya kuma kutu mama
Nisandule Ngawa samu timamu Timamu
Yo weta kuma wanganda peza
Ndiweyo, ndiweyo
Inechidolo no 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 Kakaleta kuma na gululu Inechidolo no no baby Mfuno kale waine
I say Tahima, tifane pale mission Zome ndi kutoka papa senza official Tua, ntengo wangu tali salo zelana Ntaku wana pompo pompo maso na kusilira Ntima unagunda, tiwa loza ine zambili Ntupi muti da sunta Panunda kupesa ndi kutiwa unilola Ndi matiwa ndi nodala Nde, akwanu ndi ya kwa tuwa kumane ndi tu Antungu lulo ndi mafuga za imbe ndi tu Chindeka chisefi tiza ime ndi tu Ukatika ya ndo watita pange ndi tu Yasi bamba funa
Tango kumana kululu Kuma niweleke ya kuma kutu mama
Nisandule Kawasa